Iyi nkuru y'incamugongo yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri, aho wasangaga nta kindi kiganiro kiri ku mbuga nkoranyambaga zikoreshwa cyane n'abanyarwanda. Amakuru y'urupfu rw'uyu muhanzi yatangajwe na Bruce Intore wari ushinzwe kureberera inyungu za Buravan.
Twari turi n'umuryango we, twifuzaga ko rero twabimenyesha n'abakunzi be bose biciye ku mbuga ze cyangwa n'izacu. Hashize igihe arwaye, twari dufite hope ko azakira. Buravani ari umuntu ugira urugwiro cyane, ahantu hose yabaga ari ntaro aririmba abyina ikinyarwanda benshi baramubona. So ni umuntu akundaga abantu cyane, ntabwo ari ukubivuga kuko atakiriho ariko abenshi bamuzi bamwibuka tumuzi.
Ku mbuga nkoranyambaga abanyarwanda n'abanyamahanga b'ingeri zose bakomeje kwandika ubutumwa bugaragaza akababaro batewe n'urupfu rw'uyu muhanzi wari ukiri muto ariko wari umaze kubaka izina muri muzika. Mu banditse ubutumwa harimo Minisitiri wa Siporo Aurore Mimoza Munyangaju wagize ati: "Ruhukira mu mahoro iteka Buravan imfura y'i Rwanda." Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko y'Umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba Martin Ngoga nawe yagize ati: "Ruhukira mu mahoro Buravan, Imana ikomeye igiye vuba, ibikorwa byawe bizahora biratwa." Ku rubuga rwa Twitter, Wirinyamitwe uhagarariye u Burundi mu gihugu cya Ethiopia nawe yavuze ko yababajwe n'urupfu rwa Buravan, yihanganisha abandi bahanzi bagenzi be bo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Usibye abagiye bandika ubutumwa bwabo ku mbuga nkoranyambaga, bagenzi ba Buravan bakoranaga umuziki benshi bananiwe kuvugisha ijwi rya Amerika kubera ikiniga bari bafite. Bake bemeye kuvuga barimo Mani Marte.
Ivan Buravan yamfataga nka mukuru we, nanjye nkamfata nka murumuna wanjye muri ibi bya muzika. Bwa mbere nkimwumva nari nanamumenya, numvise tubonye indi mpano idasanzwe. Ikintu cya mbere nazamwibagirwaho ni uko Ivan Buravan kuri njyewe ni umwe mu bahanzi batatakaje ubupfura bwabo mu mubyigano wo kwamamara. Ijambo namubwira ngo ruhukire mu mahoro ya Nyagasani, kandi niba aho tujya twongera kubonana uko byose kose tuzongera duhure dutarame turirimbe.
Uyu muhanzi wakoraga indirimbo zikunzwe yari igezweho ni yitwa Big Time.
Iby'urukundo rutakibaho n'amahomvu gace agasigaye ngo ni gace okay reka nono ndumva
uyu muhanzi yanababaje cyane abanyamakuru bakoranaga mu rwego rw'imyidagaduro bahamya ko bigoye kuzamwibagirwa. Nsengiyumva Emmy umunyamakuru usanzwe mu myidagaduro akaba inshuti ikomeye ya Buravan.
By'umwihariko twari abantu baganira cyane, ni inshuti yanjye ikomeye. Nubwo mbere y'uko afatwa ngo akomerezwe icyumweru kimwe mbere twari twabanje guhura turaganira, hari proje yarafi yo gucuruza ibihangano bye n'izindi product abicuruza kuri website ivanbravan.com. yabanaga n'igikomere rero cy'uko yazengurutse ibihugu 12 asanga umuziki akora barawumva barawishimira ariko ntaririmba ngo bamenye ko ari umunyarwanda. Niyo mpamvu nuza kumva ina album ye nshyashya yagerageje guhuza umuziki we uri moderne ariko agashyiramo yanjyana traditionnelle kwa kundi bashayaya.
Buravan yatangiye kumenyekana cyane muri muzika mu mwaka w'2016 ubwo yasohoraga indirimbo Malaika. Muri 2018 yegukanye igihembo gikomeye gitangwa na radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku muco UNESCO. Buravan azibukirwa ku ndirimbo ze zakunzwe cyane zirimo n'iyi:
It's so special what we got, my girl and I, so alive that I'm glad I'm living it. I think she was sent by Papa God, and when I tell her she doesn't believe me. Our love went supernatural, it went far and defied the math. Now 1 + 1 = 1 when I'm with my number one, yeah.
Mu gihe abatari bake bari bakibabajwe n'urupfu rwa Buravan kuri uyu wa kane, kandi mu masaha saa sita z'amanywa hatangajwe urupfu rwa Nkusi Thomas wamenyekanye nka Yanga mu gusobanura filime yitabye Imana azize uburwayi yari amaranye iminsi. Amakuru yatanzwe n'umuvandimwe we agaragaza ko Yanga yaguye muri Afrika y'Epfo aho yari amaze iminsi arwariye. Yanga yatangiye gusobanura filime afite imyaka 17 ubwo yigaga mu mashuri yisumbuye. Yanga nawe biravugwa ko yararwaye indwara ya kanseri. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.